a demo made this.
Tutuka lambatida.
Nine flavor.
Lambatida. After na voting, a voting and a farm with a number the fire fipwe. Wada. Of yam be the waking in a difficult paya disipi kwa dating kushe. Wada. Tutuka lambatida. Pampa to pampa de pampa mina. Pepona la pamina. So meti na iwe kude pamona. Check. Juka lamba tila, bampa tu bampa nde pampa mina, pampa mina. Apepo na la pamina, so meti na iwe kule pamona. Baby do, ninjingira kale kwisala do. Walimpenya so, kuna fajo kukupolo apadi fo. Tuala kago fiati firepwa, esho kulanda koneba. Iwe na inepa kane mfanga fiati fifane kuna aluka fiembwa. Pick my co, chakula shamweo feed my soul. Walimpenya so, hati bure kimpela kala so. After na fodinga fodinga na farm with a number the fire fipwe. Wada. Mbile weke nena difika paja disipi kwa tete nkushe. Wada. Tujuka lamba tila. Pampa tu pampa de pampa mina. Pampa mina. Apepo na la pamina. So meti na iwe kule pamona. Check. Tujuka lamba tila. Pampa tu pampa de pampa mina. Pampa mina. Apepo na la pamina. So meti na iwe kule pamona. Kisha, ndani mbali chibe chibe tule fisha. Iwe hapa pene na kunasha. Tabula ida kuchira matunda masha. Apu deti si tetasi. Kulanda pa break up betazi. Ngaya mama nazi. Tawapo fula mune you can see. Alibika ringi kufinga. To forcing things imaniga. Benzala muko nishinga. Chibe chibe twala kupinga. After na fording a fording and a farm with a number the fire fipwe. Wada. Of yam be the waking in a difficult paya disipi kwa dating kushe. Wada. Tujuka lamba tila. Pampa tu pampa de pampa mina. Pampa mina. Apepo na la pamina. So meti na iwe kule pamona. Check. Tujuka lamba tila. Pampa tu pampa de pampa mina. Pampa mina. Apepo na la pamina. So meti na iwe kule pamona.
Demo made this.
Nine flavor.
Chakula shamwe will fit my soul.